Evido TV singeli mabegani.
Baba JJ umenichapa umo.
Samira Fela tajiri. Jo. Eh, Pemba tajiri tunataka tuoneshe namba sasa. Au sio? Eriki, what you talking about? Unasemaje Pindo Boy? Salasina Boy. Salasina Boy. Anaitwa Ibra Diesel.
Ibra.
Hey.
Shaba. Watoto Swahili.
If you namjua Vido Boy wewe. Baba JJ.
Vido Boy. Ajua. Bula. Twende Salasinamo. Ready day on. How. Wako wapi how. Yo watu to side in how go match the boat Grancho la Cidio when a Vido Boy Grancho la me some cola Grancho la sky na mashoga Grancho la ti paki poda Grancho la Cidio when a kibadu do jipia Nikiva pesiberi kanisa tewane kifuane wanakuja hawapendi tupa hawapendi tunga ikisa mepewa macho ndo watu shangai wamepewa midomo ndo watu seme we watu nene wana malago sitoiti video wasionekane msani sina vichenji tuwale muwakunane minafanya kazi gani wana kilalika na shinalo mtaane wana chukulia maelezo alafuwa wana vigezo wana sema boda na pakia abiria maisha ya kweli sinagaza kuofia hata wakini Nenda mama baya kunangukia Na pula isi kujidua soona wambea Chiriki kola bona wasani waboko Kwenye matamasha na shokuwa za singeri Sionekane kupafomu wati happen Wanaulizana anaishi mjigiani Mana sisomeki wala sielezeki Napita kama ea Hata wasoni penda wana niongelea donkea Mnanchola sindio Mnanchola sindio
If you namjua Vido Boy wewe Baba JJ
Nijitua usiku Digital Siku, Vido Boy, here, Kina Kuja Kati, here, Vida Mani Katoto Kadogo, Kana Penda Mi Baba, Kadogo, Kana Penda Mi Mama, Katoto Kadogo, Vida Mani Pelota Poa, Yota Poa, Pelota Poa, Yota Poa, Pelota Poa, Yota Poa, Pelota Poa, Yota Poa, Yana kibili tewe na nana kuwasha Yana kibili tewe bali yana kuwasha Yana stea kari unaswa mbele na nyuma Yana stea kari unaswa mbele na nyuma Yopo kipigia biti mademu wanakatike masela wanababia kwa umoja Yoja mani yopo kipigia biti mademu wanakatike masela wanababia Sijasikia kwa umoja hey Yoja mani yopo kipigia biti mademu wanakatike masela wanababia Yani pulu kuyatia Giyoko kipigia biti mademu wanakatika masela wanababia Sio wanapigia jawa
Baba JJ umenichapa umo
Au Twende Salasinamo Weja mani da shobo siyolele bo Masimene da shobo siyolele Siaskia da shobo siyolele Tira Au Yani birisi bari amempanda, birisi bari amempando. Yani birisi na vido amempanda, birisi bari amempando. Yani birisi amempanda sana mogelas. bossy wasi, gani ibilisi inge mpote sana mwaga lasi. Mwema bossy wasi, uzani kari yako mjini yo. Uyani kari yako, hiko, hiko mjini yo. Sakade ile bado sija sikia, mwanzako imesikia, ukisa shikwa leya. Bado sija sikia, mwanzako imesikia, ukisa shikwa leya, nyeti naondoka. Tucheze kujazari, iruka kujazari, ucheza kujazari, siyo wema wala zari. Ucheza kujazari, iruka kujazari, ucheza kujazari. Yo jamani kayako mjini yo. Wona kariyako, hiko, hiko mjini yo. Wema chizibo ni bado sije sikia, manzako nime sikia, ukisha sikwa sija. Bado sija sikia, mwenzako nimesikia, ukisha sikwa bega, nyeti naondoka. Wetu cheze kujiazari, iruka kujiazari, icheza kujiazari, iruka kujiazari, icheza kujiazari, iruka kujiazari, icheza kujiazari, iruka kujiazari. Weja mazwandole pere, zwandole pere, zwandole pere, zwandole pere, zwandole pere, zwandole pere. Makasima gu, makasima gu, makasima gu, makasima gu. Go a top shot, 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 go a top shot. You make a simagu, body number make a simagu, make a simagu, make a go ma make a simagu. Body a just the two like you want it, wanna go a just the two like you want it. Body just a just the two like you want it, wanna go a just the two like you want it. A simagu, make a simagu, make a simagu. Makasima guu, makasima guu. Himbali na nyumbani, 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 himbali na nyumbani. Wana wache zichula, machiza wache zichula, kiwante. Machiza wache zichula, kiwante. Machiza wache zichula, kiwante. Go a top judge, 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 go a top judge. Wanna go out to the two like you want it. I just out to the two like you want it. Wanna go out to the two like you want it. I just out to the two like you want it. Wema kasima gu mwana wishi. Yote chaka moto kwenye maisha kutafuta riziki. Awacha kutaifaripi. Kuwa kutoka sagorika ubariki. Oba speedi kwenye michoko ya noti. Aogopi kushika gari. Life ulikore yani. Wepari na nyumbani hata kujua nani. Aiko toksi ya irudi nifasi. Yani kama loketi yani kama risasi. Kamari sasi, silari na iwaza safari. Uwalai uwe bongo taflani. Wana wanangwa na kufo kamo chani. Wana fito na ikani mtani. Wana mbaya nani, mwema nani.
Utapaka wa kenda zaani.
Sidi kazi kuwani na safiri na ngena na ngecha jirani. Masimene makazima gu.
Gevido TV singeli mabegani.
Mabegani. Baba JJ umenichapa umo.
Download show live umpya kupitia videoboy.com.